Emsebentini wakhe wemihla ngemihla, lisedi usebenta ngemangcoliso, futhi uwenda njengaqhwepesha. Ase ucabange ngalokhu, lesedi kanye nelicembu lakhe nabacitha kukhipha indle ethangeni lemangcoliso, noma endlini yangasese yemgodzi. Banetindlela labangakhetha kodwa, bangagubhela emangcoliso endzaweni levikelekile, noma bathwale ngenqola baye nayo e-station sekuhlanda. Nyalo njengoba kwatiwa kuthi, akusito tonke tindzawo tekuhlanda letendelwe info lefanako futhi lesedi uyati kuthi kufanele endeni. Kungako athinzana namasipala endzaweni lasebentela kuye kude atothola indzawo lefanele. Nasebafikile endzaweni yekuhlanda legunyatiwe, basuke sebalungele umsebenti. Sebagqoke timpahla tekutivikela, bahlome ngemakhono ekuhlanda alokuchithekile, futhi bahlome ngemathulusi lafanele ukuhlanda emangcoliso. Banako konke labakudzingako kuphepha phambili ngaso sonke isikhathi. Ngemuva kwalomsebenti, kude emangcoliso lababuyela nawo emakhaya. Cha, leli cembu ligeza ngemandi lanensipho edepho. Lokubalulekile kugcina lamagciwane endzaweni yawo, khashane nemindeni yabo kanye nebangani. Kubo bonke labathinzekako, buka imithombo yemikhankaso kuwebsite yelitiko letemandi nekuthuthwa kwendle, kuze nithole emacebo lengetiwe, ngoba khumbulani kuthi kuhlandeka kuyinto leqondene nawo wonke umuntu.